It's all about love. Nyanese, Boosie, Majenga. Let's go.
It's you. Oh. Send up me fan, you're packing, you're docking, you're panning. She's party canning, pack them tiny, so they canning. Oh, yeah, and it's true. Oh, yeah. Stress induced me fan, you're packing, I'm voting, I'm yanning. Man, I'm a busy, yeah, to get me for some money. Oh, yeah.
Yo, ngeweka wapi sura yangu? Sina chama na kwenda wapi na kura yangu? Yuko wapi ashura wangu? Kabeba vilago vyote na kaptula yangu. Kanaichia vugu vugu vurugu na tabu. Marafiki wote ndugu maneno tarabu. Stare zangu ni majani machangu na klabu. Kula barabarani kokote na weka ubavu. Mazenye chip kumbe tena pumbavu. Anagawa kama pipi anagongo kwa chipsi kavu. Mapenzenye fitu ya shindi hata kwa bawa. Ulize liofanya vipi walolo kwenda kwa babu.
It's you, oh yeah. Visan dof me fan, yon paka nyondoke nyumbani. Si party kani, paka mtani sone kani. Oh yeah, and it's true, oh yeah. Stress induce me fan, yon paka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani. Oh yeah, and it's true, oh, mama. Visan dof me fan, yon paka nyondoke nyumbani. Si party kani, paka
Kuchitiana na pozo fufikra. Oh yeah. Na tulianza changu kiwa bikra. Oh yeah.
Na kinacho ni detisha ni hiyo rangi yako melanin. Vipinza kudumia sina kibunda Benjamin. Vitendo vina shiria ya kuwa sijependwa mimi. Na huku wana nankandie tikuwa nimependa nini. Because you're my baby and I'll fight for your love. Japo moyo unanikos na pata scar for your love. Kidogo na chupata tuna share for the love. Mata mademu na wakata nikichupa sio love.
It's you. Oh yeah, visa ndof me fanya mpaka niondoke nyumbani. Si party kani mpaka mtani sone kani. Oh yeah, and it's true. Oh yeah, stress ndos me fanya mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani. Oh yeah, and it's true.